song this be, ladies and gentlemen?
It's Wetonde Ambassador, baby.
Look at.
Wanga shalala, tunangara mina wewe tu. Weka msafara, kileleni nende na wewe tu. Vile vitu vyetu, sinagusaga. Boosti vichwa vyetu, aibu bwaga. Na hizo zako tatu zimeka kwenye mwili kama kitabu.
Ayaya,
unafanya wanga Swahili wanapata tabu.
Ayaya,
sogea karibu cheze na mimi mbona si ajabu.
Ayaya,
vyako vikuku na hizo bangiri wanapata tabu.
Ayaya,
ondoa nishai, sogea karibu nataka tuwe hai. Oh yeah, ondoa nishai, sogea karibu nataka tu fly. Oh yeah.
Happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy day,
happy day, happy day, happy day,
happy,
happy day, happy day, happy day.
Labia, fulu mkia, umeniroga sana. Nimesha nasia, wanaonyatia, watasubiri sana. Shepu yako mwiba mama, kila mtu na mchoma. Wanakuma tena kwa sana na Singida Dodoma. Kifuani na kora wama, chuchu mchongoma. Navudeka kama mtoto mbona wanaisoma. Ondoa nishai, sogea karibu nataka tuwe hai. Oh yeah. Ondoa nishai, sogea karibu nataka tu fly. Oh yeah.
Happy day, happy day, happy day.
Happy day,
happy day, happy day, happy day.
Happy day,
happy day, happy day, happy day.
Happy,
happy day, happy day, happy day.
Kisema sana, nisha hapa miko maurana. Nimechagua kukupenda sana. Mimi na wende tunawezana.
Records.